kusonga zezimu ireze byobulamu yo ministry yebyobulamu etegezeza nti abantu bonna abateberezibwa okubeera nga munange bakwataganako n'abalwadde ba Ebola bali mu karantini era nga bateberezebwa betegerezebwa okakasa nti tebalina munange bulwadde buno. Dr. Daniel Kyabayinze avunaanyizibwa ku byokusomesa abantu ku byobulamu agambye nti abantu abasinga munaye bateka mu karantini bagenda bawona ng'era abamu munange babasibudde n'okubasibula okutegereza obulungi
ababeera ba contact abeerinaanyaako oba abajjanjaba ku balwadde b'Ebola 11 twakafuna mu Uganda bonna bali mu karantiini era twabateeka ne ku no fly list. List eyo bagiteeka mu bitongole byonna ebikkiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma, naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola. Ekyomukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu karantiini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde yasooka n'owookubiri. Kituwa essuubi lingi abantu bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu nti abantu bonna bonna betusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola tuba tubalina tegeeza obulwadde bwe batutambudde mu kominiti. Tusaba batuusaako abantu amawulire bwe batuteeka amawulire amatuufu. Siga kusasamaza nti amasomero bagagaddewo, tumanya lockdown ebyawulokoso babizeeko, babulire bantu kwekuuma.
Bwekiri kakati Dr. Kyabayinze eragamye nti abalwadde abasinga engeri gye obulwadde buno gye babugye bweru w'eggwanga kibadde kizibu okulabika nti munange Ebola ono asaasaanira mu ggwanga babava eri ne bajja kati kyangu kyakubatangira mangu.
Okay.
Nagambe era enteekateeka zikyaliwo nnyo okulabika nti bannayuganda babeera bulungi
na ekirwadde kya Ebola asobola okuba ne bakontakt ababa wakati wensa we abiri paka ku musanvu omuntu oyo kikikye kyatuyambyeko kyokka nti abantu bonna abasinga abafunye Ebola mu Uganda oba bamuleese bavudde bweru wa Uganda, so contacts ezo ziri wansiko. Fe twakawandika contacts ziri mu 5 naye twatandisa ate obajja ku list kubanga abantu be baali contacts zabo bagenze bakendeera n'okuwona n'ennaku zitandisa okuggwayo.
Okay. Kakati
yes sir
waliwo ababungeesa ebigambo bane bwobanga tojje mawulire kubukedde famembe otikizi.